Kuvuga mazima zetu alitukola. Nabona tulikoma po kuzala. Amazima la manyaga wane tugafuna. Na ikatuma history jete visoma.
Sima nyini damu ne kulabako. Maybe zondaba kutikitoko, yeah. Na 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 chakujukira.
Maybe zondaba kutikitoka.